in a come in a come in a stick it go come in a thumb in a thumb in a thing I could jump in a thumb in a thumb.
Salamu alaikum, watu wangu wa kwetu. Nye kuma vitu zenu, situ mekuja na zetu. Nomba kwanza seto, nekurudishe ghetto. Kukwetu mangoto, hadi meno zote metal.
Tension, mutembe na watu tano mental. Mention, ganji ndo inafanya gatu settle. Question, nini ngine kasido kwa mbosho. Inatulizanga roo na inatesa kaki bom.
Taliban ni haram, squeeze inaitwanga madam. Mahadam, mahanjam, vutagam, lazadam. Wota gwan ni salam, kwenye gram, mama gwan. Mama lao kwa game.
Taliban kaharam, lakini kwangu halal. Mina kata janga mam, kana nita jati papi daddy. Mindo nafanyaga kana kam, once twice nisha soma game, this my time to play.
Pigwa distress, in this case me no mistress. Neza tell the difference, your influence me ni different. Neza call your preference, you shock off interest. Catch me kwenye internet, me attacking bila defense.
My mistress, my empress, 10-10 window preference. Nili kucheki Pinterest, kiwa topless kani interest. The prettiest, the tittiest, the best I've ever seen yet. Nimependa zako assets, I'm ready jo kutest them.
Haka katotoka juzi, kana ujuzi wa mambuzi. Badu wakaja kata nyuzi, ndo kana wa confused. Kalisi punguzi, fanyeni uchunguzi. Drop a bit, step aside, let me kill where
last year wameza matusi, watu nilio na mambuzi. Sasa ni maleta B, na malizia na usi. Usi ni advice, taka nimekuja juzi. Tipsi ni kiokongoma, mindo vye mchuzi.